ebantwini wena wenza ngani wenza ngani wemfoka mhlongo wayisilobe ebantwini wena wenza ngani wenza ngani wemfoka mhlongo wayisilobe ebantwini
wenza ngani
wenza ngani
Yeah.
inkosi yomuhla yini inkosi yenyosi yini inkosi yamapara ye yanki ubaluthe balutheka bangabaqonda bakuza la kimi hawu usuwenzani manje sukhokobela usenza ngama 50,000 ya shindu ulahle kushuli ngatatatela uthibele zokwakho kwamalini umqashe ngeyikhiwo zabanye Dr. DST nosomaskani uyizibelani inqube kawelile mthuni usabe uthi uzotshelisa ukuthi waduma kanjani kanti waduma kanjani awusale usuzihlebela phela njengomkhaya wakhe usiqedelanini istolman segija sekarisfandela ngo-2017 bewakho wena umfana ongakhiphile lesizini ngisamfundisa ukubhala kwengoma awuzwe nje Mba mba nguthizwe lakho kudumezo sekuvuthiwe Kulonyaka uzokhipha yodwa mfana wami akungaphathwa nangaphathu uzozwani Indlomane ngibele wena mfana uzosiza isibhakela sendlomane awuzwe Dukho 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 Dr. DST nosomaskani Umhabula ngwe wejimjiba ivutshelo nyawe kulu msusa mfisa semdletsheli kudle yena Skini sami sasale mnube sasale nzitho wazisa nomamwelasa Wathatha wasintitha wasigqoka yocela umhlobo obuhle angithi uyishele igombozile eshimane ndini yakuchitha yajongani khona yakho intombi ayinamabele ikhandlela yini ayinazimu ihlala ngalo emzini ayihambi ilala ngesisi ivile ayimkabuli yamkota imhlola le ayipheke idamaxoka umabani kambo nesibili mfana wena Uyabonga babamadoda besitho sedektorethi iyongiveze zona imisebenzi yami emihle Zile kuthola salala uthola sengijolile Usufuna ukuhlonishwa nawe uzwami unqonqoza yonke iminyango nengangena Angithi wena awuna entrance awuna exit Le perfume enowiso wenhlelezi Dr. DST nosomaskani Ngafika emabhitha ngigqoke libomvu ijazi lezinkunzi zobudokotela Wangena esiteji usukhuleke ngemkhumbi ney'ntambo namaketango ngazi kwabe sebenze njani Noma wase kusuke khona lokho phela unesilwane ngiyakwazi umkhaya wami Khaya DST nosomaskani Ibuyile yendoda eney'bonga emvili njengomshadikazi Waqashiwe uzimdola kusikhiya ngangoma Waqashiwe ukholiwe umntakamaphumulo Waqashiwe umamthiwa amashwa Waqashiwe umkabayi phela kufanele osaziwayo Waqashiwe untozeza intombi yamabhutsi le mzimkhulu Waqashiwe uhlobo uphindile cimbe mtube siyemveni Konke bathi DST nosomaskani Wagiwe umtshatshi ugodi umfokangozi obusikhiya ngangoma Wagiwe umzothula umfokashembe winanda FM Wagiwe ushazi umfokakhuzayo wisoleza Wagiwe umthobisi umfokasitholelangeni Bonke bathi DST nosomaskani Wagiwe ushindile umfokandaba ephezulu umhlakatobhijuma ngofana baye begijuma ngayihosha Wagiwe usikawoti umfokamafundla umhlakaza nhlansi sibhamisa kuphuma kwabo basaqhuma kwamagili Wagiwe uba umajoni udiliza amakhansela kwelasemkhambathini Bonke bathi DST nosomaskani Wagiwe umthambiseni umfokakhuzwayo kwamajosi Wagiwe ingwele umfokankosi kwanangoma kwantosi Wagiwe uphindane uprinsipali umfokamthuna engcube emabomvini Wagiwe useba umfokamhloyo ngeligushanini Ugqiwe ubonga umfokamazibuko kwelasenyukasela Wagiwe unhlanhla umfokamhloyo ngokwelasenyukasela Wagiwe umcindezeli umfokamhloyo ngamelimoto Ugqiwe ipansulu umfokambeshe Wagiwe usile umfokaqhulu kwelasobengwane Wagiwe ukhalipha umfokamgembo shayanyayo Wagiwe umasiliyo umfokadubazane bajiyazane Wagiwe ubhuqwile umfokakhala enkonjane Ugqiwe umthondo umfokalanga kwelasobembe Bonke bathi DST nosomaskani Wagiwe ifishimfishi umfokadlamile emzimkhulu Ugqiwe isikorofolo umfokasangwele ematube emachibini Mina ngithwitha kungathi umfasi Ugqiwe uthentela umfokamlaba ehlophekhulu Wagiwe ulaphenduka umfokagaseka emzimkhulu Wagiwe umagwebu umfokangubane olwala inkamane Wagiwe usetha ebantwini umfana wendulo Wagiwe ujobe umfokangcwaba esihosha emgwangoni kwasikhutshwane Wagiwe umsizeli umfokamakhaya inkoshana ebanqumi besikhathi abathi bofika ngothini Ekhaya ndungumbala umfokanangangolakithi eshobalenya Bajabula bonke osaziwayo inyondo emaqola zasho ngazivinye zonke zathiba Dr. DST nosomaskani Bethu njiniyela wami uthuthani ndoda yemali Zwile kuthi usu-150,000 kulamalanga Hayi ndoda ngiyakhuza Hayi emazini amancane bacho mchoko ngeti mnacho vabacho vi kwesto.